Oh yeah, oh yeah. Lil Louise again. Oh yeah, oh yeah. Pale nikikona domo unafumba, yani namaanisha waga nipo kimya, moyo unauma kwa kweli pindi nikikuona, moyo wangu juu 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 unauma na ujapona. Baby come back, nipe tena chansi, wana uka enjoy, yani uka furahi. Baby come back, nipe tena chansi, wana uka enjoy, yani uka furahi.
What you wanna do? Yeah, girl, you wanna love.